exclusive from DeadlyTraumas.com.
Muzo Eke Alfonso Impolo Poro
Jazzy Boy.
Akapondo masaka Eshifuayo kunje batikale nalikuata Amano kwati nalikuata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuline mukasata Eshifuayo kunje batikale nalikuata Amano kwati nalikuata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuline mukasata Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafye Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Bueno Yonse ndafula mine filimbwa Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafye Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Bueno Yonse ndafula mine filimbwa Imani mbo kwimbwa nikale na fitambwa Afiba fiakuri angamula Fizamba, chikala mbecha bupechole stampa Eko njimbila rionse fechira pampa Ama pili mbinti ampio kumishempa Na fumo kutari kwati ni kukasempa Murifia ni kuri inendia mikwempa Mula pona panshi ndi mukari kumakwempa Mubo nkwensa kanari shimpa Imibili shalele mamesho shimpa Umuchinshinga wao yo muimpa Ta ukwe denchi to pantu naripimpa Eshifuayo kunje batikale narikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuline mukasata Nshifuayo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuline mukasata Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafye Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Bueno Yonse ndafula mine filimbwa Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafye Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Bueno Yonse ndafula mine filimbwa Fwa futu kunje watifiabu finganda Kala fwa mpuka Ndapena Ndazanda Mwebali panse inkire ni munganda Nishibu shepi wafyalele mumanda Baba kariyebo na ishiba shimipenda Pantwifiebo fianti fila misenda Kunkoko na ripoke chinsenda Pamulenko mfanshimini nendenda Ifunde panuma ya kunya kushinda Nalitemwa bantemwa kwa tikuchinda Mumutwe vionshaka kwa teponinda Ikonke ninga mwalifuira kufipinda Eshifuayo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuline mukasata Eshifuayo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuline mukasata Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafye Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Bueno Yonse ndafula mine filimbwa Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafye Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Bueno Yonse ndafula mine filimbwa Itchenga vyo baiche mwe laika tenso kakumutu Mr. Putis Kukana kwa tamano sana Nivyo vini, nivyo vini Mubanga bonfire mulilo Uncle Hillary Jazzy boy, I see you Muso Ni rap
Jazzy boy Running it
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com